Beats by Kati P.
Takula rap ukiona do tajisu kwa Amerika
watoto squeeze unapelekwa na ganja haswa timu zikipanda 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 unapelekwa
na ganja. Oya nipe mic nionge vingi tunaficha kwenye bag na tukisizwa rawaga sio kile na wanangu mi sio kile nikiwa shoo stiki moja no bili ntowe luu kisauti towe flow nzuka ntowe show really good mara kigenge juu mara pusha cha mwinu na kwenye pepo sipo smoke bia kupata ni zero kichwa box kichwa pans was kichwa odilo na ukija kwenye msos was bas ni kilo na wakivuta kwenye cars wanajiona mahiro hair cut is on my bridge street kama awiro
watoto squeeze tunapelekwa na ganja haswa timu zikipanda watoto squeeze tunapelekwa na ganja haswa timu zikipanda watoto squeeze tunapelekwa na ganja haswa timu zikipanda watoto squeeze tunapelekwa na ganja haswa timu zikipanda
kila siku wana wapo high juu juu mawinguni kitu fani wana kitu dry kina wonder layer na uzuni kina fura hishi ndivyo wanavyodai huongeza uwezo wa kubuni wakisha tinga usifusi hai unaweza kibiwa na ngumi wengine wakimoka hupata mawazo ya so far sometimes wanaona future ila sio ya motra wengine mizuka ya kuvunja chaga kama sutra wengine akiwa sehemu za kujidai wapenda kuvuka I just smoke some sip some sometimes bruh get cash spend some make some more bruh live fast think fast don't leave in the press bruh. I know this track, they'll disband, cause this here's my time.
Watoto squeeze, tunapelekwa na ganja. Haswa timu zikipanda. 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 Tunapelekwa na ganja.
Beats by Kati P.
Squeeze tunapelekwa na ganja.